ndebutereevu yatusonyiwa okutataaganamu embeera nga mugiraba singenderere insha allahu taala. Olwekyo mufunda bw'obudde kekadde kafe akokwanukula ebibuuzo byaffe insha allahu taala. Sheikh tulinaye akazindaalo kaliwamu sheikh, barakallahu fik.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أتمزق تنجز الله نقصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم تين جرام ببوزو يقفي إمبيرا yabunyogovu saba Allah abagigumidde abaweemu okusinga obulungi. Tera nnyo okugamba nti atazze mu jjama olw'obunyogovu obw'enkuba, naye ng'obunyogovu obwo abukoleramu emirimu gye ng'okuvuga booda, okwata enseenene n'okulima n'ebirala. Kiba kitegeeza nti obutajja mu jjama bakwekwasa bwekwasa. Barakallahu, tugende mu maaso.
Ekibuuzo kitandika nakyo gamba nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, ti sheekhe omuntu eyalwala akawago ng'atonnya, bimaana ng'omusulo gumuyitamu, ayita n'omusulo mu kiveera, abaffe ajje mu jamaa tusaale naye wamu? Gwabanga ze omusulo guno agutekewa, aguteeke mu maaso, aguteeke mabega, mu mbiri, gyoba ateeke mu nsawo. Barakallahu fik.
Na ekibuuzo kibadde kiriya nnyo, katusubire nti ne ansa insha allah yaliba bwetyo. Muganda waffe Allah yamugezesa n'okuvaavaamu omusulo, ate tukimanyi nti omusulo bwe gukuvaamu oba tolina wudhu. Naye obusiraamu ddiini nnyangu, buli mbeera enzito bwagiteekerateekera ennamula yaayo. Kati omuntu aba nga yakhturu bawlan, ng'atonnya omusulo, tubayita salasul bawl, oyo alina etteeka erimufuga ku ngeri y'okufunamu wudhu ne mu ngeri y'okuba singa omusulo gumuvaamu ng'akyasaala akola atya. Era oyo afaanagana n'omuntu avaavaamu omukka, oluyingira mu sala ne guvaamu. Era oyo afaanagana n'omukyala ow'ekikulukuto, naye omusaayi teguggwayo eyo gye guva. Bonna ennamula yaabwemu. Ennamula eri etya? Ennamula eri nti kimukakatako okufuna wudhu buli lwagenda okusaala. Ekyo kigamba nti kimukakatako okufuna wudhu buli lwagenda okusaala tekitegeeza bino wammanga, tekitegeeza nti nirwana agatta esswala, tiagenda gatta dhuhuri ku asiri oba magalibi ku isha, tiolwokuba kyagambibwa mu busiraamu nti afune wudhu buli lwagenda okusaala, tekitegeeza nti n'ezo zagenda okugatta buli swala agenda kugifunira wudhu, kubanga zo za kiseera kyeki?
Kyekimu.
Kyekimu. Ekirala tahiyatul masjid, laka ebbiri ezaaniriza omuzikiti, asobola ozisaala n'asaala ne dhuhuri oba n'asaala ne asiri. Asobola okusaala qabliya eya buli swala, oluvannyuma n'aswala n'eswala eri eri main, kubanga akaseera akaliwo kaki? Katono. Naye ekigamba nti wudhu gye nafunye eya subuhi oba dhuhuri tesobola okusaala eswala eyo mu maaso, ne bwe ziba zigattibwa, ekyo tekikkirizibwa. Era kyobula abamanyi batugamba nti funa wudhu ng'eswala eyo etuuse, ate okutuuka tebategeeza nti kyakulabirako dhuhuri nti enjuba ekyuse kati eswala etuuse. Muyinza okuba nga ab'ekitundu mugenda gisaala ssaawa munaana, muyinza okubaawo ekitundu mugenda kisaala ssaawa musanvu kitundu. Gezaako okulaba nti ekiseera wemwasalirawo omusaale wudhu ogifuna ekiseera ekyo kiriraaniganidde ddala. Kibuddeyo bulungi? Kaakati ku saidi y'okujja mu jjama, ku saidi yavaavaamu omukka naye ayogerwako n'agambibwa lwaki? Bw'oba ng'ovaavaamu omukka, ng'omukka ogwo gukosa abantu, kosa abantu mumanyi kyekitegeeza. Abantu gubawunyira bubi. Mwana wattu, oba mwabo abasonyiddwa okusaala jjama. Lwakubadde tewali hadithi ekyatuukiriza bw'etyo nti obeera mu bantu abakkiriziddwa obutasaala jjama, naye abamanyi baffe abalungi baageraageranya era ku nsu endala ezikulemesa okusaala jjama ng'ate tezikosa nnyo bantu kutuuka ku mukka ogwo. Ekyokulabirako olusu lwa katungulu kyumu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, man akala min hadhihi shajara, yenna aba alidde mu muti guno. Hadithi endala, man akala athawma, yenna alidde akatungulu kyumu. Fala yaqrabanna musallana, tajjawe tusaalira. Songa katungulu kyumu okumulya halaali, niye agenda kuyisa bubi abantu. Kati olwobutya ate omukka guno omukyafu nga bw'onajja gujja kukuvaamu nga guyisa bubi abantu, olowooza oyinza okugambibwa nti ate gwe jangu osaale nga nekiri ekiri kale kale ogaaniddwa? Pointi eyo mugiraba bulungi? Wabula singa gukuvaamu nga tegukosa bantu, awo bokkirizibwa okujja mu ki? Mu jjama. N'okola otya? N'osaala butya bwe gunanvaamu nga nkyasaala. La yadhurru dhalika salatak, ekyo tekikosa swalayo. Omusiri bwe gunaba gukuva mawe, omukka bwe gunaba gukuvaamu ng'osaala, kubanga obwo buki? Bulwadde. Era waliwo ekitabo kyaffe kye twawandiika, khamsuna laghzan istashkala ala almuslimina aljawaabu anha, obukuniza ataano obwakaluubiriza abasiraamu okwanukula, bwali bw'amateeka gaffe ga busiraamu. Nyakamuka obwo obukunizi twateekamu ekibuuzo ekigamba ddi omusiraamu lwakkirizibwa okusaala, nga ne bw'aba asaala wuzu n'emugwako naye n'asigala ng'akyasaala? Ansa yali kino kati kyennyini kyetukola ki? Kyetuliko. Tetwala tteeka erikugamba nti essala bw'oba ogibaddemu n'ovaamu omukka nti giveemu, n'otwala etteeka eryo n'oliteeka ne ku muntu avaamu omukka olw'obulwadde, ennamula zikola ki?
Zaawukana.
Ennamula zaawukana. Ate ku sayidi y'ono ow'ekikulukuto akkirizibwa okusaala jjama, ow'ekikulukuto naye bw'aba taakoseba banne, banne abakosa atya? Anti omusaayi guyinza omuvaamu ne gukoona ne ku kiwempe waakola ki? Waasaalira. Omusaayi ogwo bwe guba gukoonye ku ggwe wokka w'osaalira, ggwe ng'omukyalo ow'ekikulukuto, obukyafu bwago ennamula Allah yagikyusa, sigala ng'okola ki? Osaala. Naye ate ggwe atali nnyini musaayi, ate omusaayi ogwo guba najisi gy'okola ki? Gy'oli. Kati kitegeeza omukyala bw'abanga waakikulukuto n'ajja mu musikiti ne yeepaadinga bulungi, ne wagenda okusaalira ng'ataddewo kasaala ke, awo omusaayi bwe gubanga gunaagenda kasaala ke nti gugenda kukosa basiraamu, weyakkirizibwa okujja n'asaala. Naye bwe kibanga omusaayi gujja kukosa bugwe abasiraamu bwe basaalira ku kiwempe ekyamazima, awo tugamba nti asigala awaka tajja mu musikiti. Ate nga ne ku bbaliwo ekyo tukimanyi nti omukyala jjama tekola ki? Temukakatako, olwobutya ate bwe muba muyingiddemu na okukyafuwaza banne bwe bagenda okusaalira. Wabula singa gubadde musulo ate ye omusajja ng'akakatibwako okusaala ki? Jjama. Bambi omusulo guli mu kaveera, oyakkirizibwa okujja okusaala? Singa omusulo ogwo gukuumiddwa bulungi mu kiveera kyagwo nga tegugenda kuyisa basiraamu bubi, okugeza nga mbino wammanga okubawunyirira, bwo olusi lwa katungulu kimu mwaluwulidde ate ne guno guwunya, katungulu kimu halaali guno bukyafu. Oba okutonnya kuba gwe olukusa olwakuweebwa bw'obanga osaala ng'otonnya lwakuweebwa gwennyini musulo ogwo ngera ne okutonya gwoyimiriddewo naye bwe kibanga bwe gugenda okutonya kiwempe kyekimu ne banno kivaayo bulungi basiraamu oba gujja bawunyirira tokkirizibwa kujja muki tokkirizibwa kujja mu muzikiti kibuddeyo bulungi kakati tufunze ekibuuzo nga tugamba bwe tuti omusajja yenna singa aba avaamu omusulo ogutonnya abafa akkirizibwa okujja muzikiti ye bwaba azze muzikiti omusulo n'agwejjamu aguteeka ku ddyo ku kkono mabega oba mu maaso noza nakyo kyabaddemu
tugamba omusulo guno gutera okubeera mu kiveera ekiteeketeeke ekiringa bino ebibeeramu omusaayi oluusi bateeka akatuli ku lubuto oluusi ne bakuteeka mu bwereere akapiira ako nga kakonekitinga mu kicupa kiri kibanga ekicupa bwe guvaamu gugenda butereevu wali kati ekicupa ekyo oluusi akikwatanga bwekutte essimu eyo
bwe kituuka ku levo yo ganti akikwatanga bwekutte essimu eyo ng'agenda nakiwummuza wange bannanga abantu benyinyala emisulo gy'abannaabwe ng'otadde ku bbayi ne bwe guna ti gukubye lusu ogutunuulira obutunuulizi other kyenyinyalwa kitegerekese bulungi ekyenyinyalwa ekyo bannaye tikituuka ku ddaala lya katungulu cumu n'ekibanga akatungulu cumu toze ngaobutya bwogamba nti atojje n'ekiveera tikigenda okuwunyirira abantu sinakingi kitonnye naawo aa ojja kuba nga oli minal maduriina mu bantu abasonyiddwa okubanga ojja n'osaala jjama kibuddeyo bulungi wabula singa tekibadde nti kyakwata mu ngalo kyakuwummuza wansi nga bakisibira ku lubuto lwo kibuddeyo bulungi tegugenda kuyisa bubi bantu mukubawunyirira mukubatonnyera naawe togenda kukosebwa kuba tiweekaka nnyo kugenda kusaala jjama ng'olina endwadde ng'eyo awo tugamba nti okkirizibwa okusaala jjama n'abasiraamu naye gutuukira nti nguteeke ku ddyo oba nguteeke ku kkono aa awo kijja kuba kitegeeza mabega oba mu maaso ojja kuba otuuse ku ddaala ly'okusonyiyibwa okujja wa oba yonna gye tuba tugambye nti guteekeyo kale guteeke ku ddyo kuba n'abaayo banno kuba n'engatto nga si nkyafu tugaanibwa ozissa ku ddyo tugaanibwa ozissa mu maaso olwo obuty ate musulo bwonaagusa ku ddyo munno naye abeere ku ddyo nga n'omusulo we guli ayeeyongereyo eri bw'oteekewo omusulo gwo oba ogusse mu maaso nabbi kiyagaana sallallahu alaihi wasallam okuteeka engatto mu maaso oba ogusse ku kkono nga waliyo banno oba mabega nedda oba ofunye uzur ekukkiriza okuba ng'osaalira awaka era ekyo awo kyobaosigaza kwegomba nti singa saali mulwadde naalibadde nsaala jjama allah abajja kukuwa empeera y'okusaala jjama naye teweekaka kujja muzikiti mu mbeera efaanaganako bwekyo bude bwe bulungi wabula ekyokugaana ekyotugaana okuteeka engatto muziki mu maaso gaffe ekyo tukikola tulina tuteekeddwa okukissa mu nkola wekisobokera wonna ng'oyirawo osobola okuteeka engatto zo naye nga si mu maaso kikole naye bwekigaanira ddala ng'embeera yakazigizigi bwenzireka wali wabweru bajja kuzibba olwa embeera eyo yanaakola ti osobola ozissa mu maaso kibuddeyo bulungi era tokkirizibwa kuteeka ngatto zo ku sayidi ya ddyo oba ku sayidi ya kkono nga waliyo omuntu ku kkono kkono bwe wabaayo ki naye bwe watabaayo omuntu okkirizibwa ozissaayo emabega okkirizibwa ozissaayo amma tijaha al qibla wabula mumaaso mu qibula nabbi yakitugaana sallallahu alaihi wasallam tubadde ku munnaffe allah bwe yagezesa n'obulwadde obufaanaganako bwe buti omukyalo ow'ekikulukuto bw'abanga ayingidde mu swala ne gutandika okutonnya ne bwe gubanga yathojjo thajja nga gufukumuka bufukumusi waliwo basahabiyat abatuukako ku mbeera eyo naye rasulullah n'abawa rukhsa kubanga bagenda mu maaso n'okusaala kibuddeyo bulungi naye bisharti kisala yamaze kutuuka nga n'okutuuka twakifunzizza teyinza okutuuka saawa mukaaga n'eddakiika 15 naye nga basaala 7:15 kati bwona atwala makulu ga kutuuka ng'okutuuka nti swala etuuse etuuse 6:15 mugenda kusaala 7:15 awo musulo omusaayi gw'ekikulukuto omukka ogunaaba gukuvaamu bijja kwitirira obungi kikole ng'oliraanidde ddala ki ng'oliraanidde ddala essala wabarakallahu fikum naye nga ahadithi ezikwata ku muntu atonnya ku mukyalo w'ekikulukuto kathiratun mahiya zo nyingi era mwali obuli awo muzuuliddeko Ali radiyallahu anhu kana madhaan yali atonya yalinga atonya naye olw'ekifo kye yalina eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nti yawasa muwalawe Fatima nsonyi nezimukwata okugenda okubuuza sezaalawe nti omuntu bw'aba atonya akola atya kubikwata ku sala niwabawo sahaba gwe yatuma era sahaba naye yali mulungi tiyamugamba nti ate gundi yantumye olwo yamusimbira busimbizi nsonga nabbi naasifulumye etteeka ensi yonna lyetambulirako nti atawaaze inda kulli sala lwaba agenda okusaala bire bulungi barakallahu
naamu ekibuuzo ekyokubiri agamba nti omwana na tukkirizibwa ddi okujaganya olw'okufa kw'omuntu era muntu kika ki abaffe ekigambo allahumma bashiruhu binnaar kituufu
naam wahid tuwufiya oli afudde mata yajuz linnas alfarahu bimautihi biro kikkirizibwa omuntu okujaganya okufa kwe okujaganya ndowooza kitegereka nti kusanyukira mu mbeera ez'obuntu nga tunagenda mu ddiini ekyamazima waliwo omuntu afa ne tugamba nti ensi emuwummudde nga tukyali mu mbeera zaabuki
zabuntu
ensi emuwummudde newabaawo ate n'oli afa ne tugamba nti ye yawummudde ebizibu byaki byensi ne tumusabira Allah amusonyiwe ne bagamba nti omuntu gwe tugamba nti awummudde ng'afudde yoyo nga Allah amusonyiwe ate ffe tetuba na bujulizi nti Allah amusonyiwe nikyo kyamugamba eyabadde omuye nnyo n'afa noga nti yawummudde kuba bannanga ebibonerezo by'omuntu ana binene okusinga buno obulumi ono bwakola ki bwabeeramu nabbi kyeyatugaa sallallahu alaihi wasallam innama staraha mazima aba awummudde man ghufira lahu yoyo aba akoze eki
asonyiddwa
naye bwobanga tosonyiddwa kizibu nnyo kukugamba nti okoze eki owummudde budeyo bulungi tukyagenda mu maaso waliwo wano omukulembeze w'eggwanga eyafa ne wajjawo omukulembeze omulala n'agamba nti nze oyo yadde nga nkozesezza muti kiti sisobola kukwata ku maiti ye oyo yali asimbye nakafongo kitageza maiti ne bagikomyawo mu ggwanga bideyo bulungi nozo kiraba kibuna buli saiti kiba siraamu sibatali nti waliwo omuntu lwafa ne wabaawo abantu abakola ki abasanyuka omulala naye yaliko omukulembeze wa ggwanga n'afiira e zambia naye abeeruweero bagamba nti ketulabanga maiti eyise wano
motoka
tujyokya amayinja gajja giyiikira bagiyisaawa mukono jinja wa
yagitwala
kandi kitegeeza tikiri ku ddiini gundi tikiri ku buwangwa gundi tikiri ku bantu gundi wabula kiri univaso nti kyansi yonna nti waliwo omuntu afa netugamba ehu fatanafasna swada mwarabu aga ti netussa ekikkoowe usayi nobangaossa esayi of relief ekikkoowe tugambye newabaawo naafa nga ye bambi yawummudde ensi naye olumala okufa naye nga bwe tugambye nti ehu kitegeeza kyakuwummula nga naye aga nti edduniya nkoze eki ngiwummudde kaakati ku musingi ogwo mumanyi bulungi nabbi sallallahu alaihi wasallam jeneza eyamuyitako zamuyitako bbiri nga tuyita mu bufunze ndowooza mujjukira emu eyamuyitako n'agamba nti oyo awummudde oyawumudde emiki mitawaana gy'ensi ate endala bwe yayitawo naga mustarahun minhu oyawummuddwa abantu bamuwummudde olowooza oyinza okugaa nti abantu bamuwummudde nga toli musanyufu bwewa oluganda lwayinza okufa netugamba nogaa nti tumuwumudde nense muwumudde ngaate omunakuwaliddeko nedda wogambira nti ono tumuwumudde kitegeeza oba osanyuse olwaki olwokufa kwe. Hadisi eyo mwali mugiwuliddeko? Aiwa, kakati tugende mu maaso ku nsonga eyo. Ekirala, hadithi weziri ekituufu ezitugaana okuvuma abafu weziri zatugaana okukola ki? Okuvuma abafu. Kati oli ajjaga nti ate bwe ziba zatugaana okuvuma abafu ate ziyinza otukkiriza okusanyuka ng'oli afudde ng'ate zatugaana n'okuvuma ki? Omufu. Okusookera ddala ekigambo kuvuma mufu kirina okunnyonnyolwa ti kikumi ku kikumi ddala omufu tavumwa. Oli singa sekaalo kalamba naye ne bamutta tetukkirizibwaga nti omutemu mutemu si kivumo. Omutemu yasse abantu kaalo kumpi kalamba, ekyo tugaanibwa okyogera nti mutemu ng'ali nakyo kivumo. Ekyo tugaanibwa tubudeyo bulungi. Abamu abaafa abalamu basigala babayita ba dictator, abalala basigala babayita swaini. Swaini kitegeeza ki? Embizi. Waliwo omukulembeze omu nga munne bwe yafa yasooka ng'amuyita swaini. Okwo nakwo kukola ki? Kuvuma. Nekyo okuvuma abafudde oba okujaganya nga waliwo afudde si monopole ya ddiini gundi kiyokaye ekikola, si monopole ya culture gundi, si monopole ya kika bya bufuzi gundi, wabula omuntu ayinza okunakuwala ng'omuntu afudde olw'obuyambi bw'abadde amutuusaako n'enneeyisa ye ennungi. Ate mu ngeri endala asobola okukola ki?
Kusanyuka.
Okusanyuka olw'okubanga gundi akoze ki? Gundi afudde. Nkyakiriko ngira mukyaliko genda ku kirala. Na tujja kuddira ku nsonga eyo kuwako obujulizi obumu naye katusooke tumalirize nekyagambye nti ate ekigamba nti bwe mukola ki? Bwe mubayitako mubasanyuse na muliro. Aiwa, hadithi njagala mugiwulire bulungi. Sahaba aitibwa Saad bin Abi Waqqas, Allah amusiime, yagamba jaa arabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam, munnamalungu yajja eri nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala, naagamba inna abi kana yasilu rahima, kitange yalinga ayunga oluganda, ninga makulu si muisilamu, wakana yalinga fa aina huwa, naye aliruddawa, yakolanga ebintu birungi, yafatakkiriza busiraamu aliruddawa. Qala nabi namugamba finnar, jiko motoni. Aliruddawa? Ali muliro. Faka anna al-arabi wajada min dhali, ono munnamalungu alinga yanakuwa lulweke kyali kikoze eki? Kimugambiddwa. Faqala ya rasulallah, nena abizeri nabbi sallallahu alaihi wasallam, namugamba fa aina abuka, kati nawe taata wa aliruddawa. Qala nabi nagamba sallallahu alaihi wasallam finnar, aliruddawa? Ali muliro. Uyamala nagamba nabi sallallahu alaihi wasallam haithu ma marartum biqabri kafirin wabashiruhu binnar, uliruo itanga kuntana yomutakiriza mwinga mauli lagesanyu mtu wa mumuliro. Qala sahaba Sa'd bin Abi Waqqasa, tumiza hadithi nagamba nti fa aslama al-a'rabi ba'd, munnamalungu oyo oluvanyuma yasiramuka, kitegeeza weyabuuliza ebibuuzo teyali muki? Waqala nagati laqad kallafani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aba, ombaka yanti ko mugugu ogwankooya ma marartu biqabri kafirin, saayita ku ntaana ya mutakkiriza illa bashartuhu binnar, tujja kunga namusanyusanga n'omuntu. Oba osanyukidde kufa kwoli oba? Aiwa, hadisi mugiwulidde. Imamu Tabarani rahimahullah yagireeta mu kitabo kya Al-Mu'jam Al-Kabir, muzingo ogusooka page 19. Wabula butya bw'omusanyusa n'omuliro, hadisi endala weeri mu kitabo kya Imamu Ibn Hibban, yagati idha marartum, bwe muyitanga bikuburina kuntana zaffe amakuru etana zaffe abamanyi bano basinyola kinabi yali ategeeza nti entaana ezaaziikwa nga mmaze okutumwa naye nga si zaabakkiriza zayita entaana zaffe wakuburihim wakuburikum ne bwemba muyise ku ntaana zaabwe min ahli ljahiliya mwaba abafa nga bafiiridde mu jahiliya fa akhbiruhum mubategeeze nga annahum min ahli nnar nti bamuliro imamu ibn assunni masha allah yenee muna hadith hadithi yagiteeta mu kitabu kyekiyitibwa amalu lyaumi wallaila emirimu gyemisana n'ekiro njagala mwetegereze yagamba nti fa akhbiruhum mubagambe nga annahum min ahli nnar nti bo bamuliro kitegeeza kiri kyatugambye nti bwebasanyuse kyannyonnyolwa butya bwobawa amawulire ago ogamba bugambi antum min ahli nnar mumuli bamuliro antum min ahli nnar mumuli bantu bamuki muli bantu bamumuliro tubuddeyo bulungi kati ate yatugaana okuvuma abafu yali etegeeza basirina musango naye gwe n'osalawo n'okola ki n'obavuma ekyo kyekigaanibwa mu busiraamu naye banina musango tewali buzibu era kyenjagala insha allah okumaliriza n'obujulizi obukibugiriza na sahaba anas bin malik allah musiime batandike na aya surat lahzab allah agamba ya ayuha allazina amanu abagemu abakkiriza udhkuru ni'mata llahi alaikum mujjukire ekyengera kya allah allah kyeyabateekako idh ja'atkum junudun amagye bwe gabajjira amakulu agabalabi fa arsalna alaihim rihan amagye ago netugaweereza empewo wa junuda amagye gali agabakaafu netugaweereza n'amagye ku saidi yaffe lam tarawha mwege mutaalaba allah agambye nti abange mmwe abakkiriza udhkuru ni'mata llahi alaikum mujjukire ekyengera kya allah gye muli allah kyayise ekyengera eri abakkiriza mukitegedde bulungi kwali kusaanyaawo magye g'abalabe ekyo allah n'akiyita kyengera era tayimu etuuka nga kino kyagwawo dda allah n'akibajjukiza nti bannange mukijjukire yali ategeeza nti mukijjukire munakuwale oba mukijjukire musanyuke
bakusanyuka
tulira ekigambo ekyo surat lahzab aya 9 sheikh muhammad bin salih almunajjid yali alina kyayogera ku aya eyo yagamba wafi laya bayan mu aya mulimu okunyonyola anna ihlaaka adaillah kyokusaanyaawo abalabe ba allah min ni'ami llahi ala almusilimin kimu ku byengera eri abasiraamu allati tastawjibu dhikran wa shukran eba bikakata okuba nti tubijjukira ate n'okubyebaliza allah singa badde mu ggwanga nga oli mu buyinza naye nga waliwo omuyeekera kati nga kone bwe yali naye ogenda okuwulira nti kone bakoze eki kimusanyika ne mujaguza
ng'abadde asala ku bantu amato abaalimimwa
bantu yatta lumu bantu bibiri ddala oli ayinza okunakuwala ng'oyo akoze eki that is why I say yensonga lwaki nagambye nti omuntu okuba nga ajubiratinga n'ajaguza olw'okufa kwa gundi it is a universal practice nkola yabuna ensi yasala ensalo z'amadiini nesala ensalo z'amawanga nesala ensalo z'obuwangwa nesala ensalo z'ebibiina by'obufuzi buli wamu okusanyukira afudde ng'abadde ddenja
kyabulijjo
budeyo bulungi naam ku kyalo kubaddeko engo naye nga mu mazima eri ebisolo byammwe eridde embuzi eridde ente ogenda
okuwulirabuziba ku kyalo temutambula
otyo kati kitange bamuyita muttango baali bamuyita muttango yazittanga ng'azittira ab'oku kyalo naye yaziteganga byuma biri emitego egyeddo oba mugimanyi n'agitta naye kaakati addala abantu nga bagaana okusanyuka nti enga efudde kitegeeza it is something inborn kintu ekiri mu musaayi gw'abantu
wabula perspective enjawulo zezikola ki wezigira wango bwe baba kise wango munne anyiiga katuziza musango ki tunoonya kyakulya tunoonya kubeerawo kubeerawo katwalidde omulya mmere omuntu kati batuseeko munnaffe siwe kiri ewamu n'ekyo singa omuntu ekibi kyawa yakutuusaako nga tekigwana kuba nti ate kiri ku levo yemu nokuga nti osanyuse nga yafudde tosaana kusanyuka wagenda okuzuukuka ekiro neiba entamuyo ey'emmere nga mukiyungu bagibbi bagibitte ng'afanga okola ne kapatenti neiba yafudde yanzibako emmere are they proportional byenkanankana mu gravity mu bubi tebyenkana naye ngo enzitidde embuzi zange ngisanze naye eryawo efudde ku lwayo I jubilate nange njaguzaamu newakubadde sinzeekusse naye nange wandiira embuzi yange budeyo bulungi barakallahu fikum
abange tutegerekese
kati tugende tukimalirize bwe tuti tukyongerere tukimalirize bwe tuti insha allahu taala subhanallah maaso tigakyalaba bulungi naye hadithi eri gye nabagambye ya sahaba abu qatada radiallahu anhu yatunyumiza nti omubaka wa allah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi janaza janaza yamuyitako janaza bwemala omuyitako faqala naga nti mustarih oyawumudde kitegeeza tabadde na mutawaana ku nsi nabantu ate wa mustarahu minhu niwabaawo ate endala eyayitawo naga nti oyawumuddwa lwebamubuuza nti ya rasulllah man almustarih walmustarahu minhu awumudde naawumuddwa be baluwa faqala alabdu almumin omuddu omukkiriza yastarihu min nasabi dduniya awumula akayisanyu k'ensi walabdu alfazir naye omwonoonyi yastarihu minhu alibaad abantu bamuwumula walbilaad neggwanga nerimuwumula washajaru n'emiti nagyo gimuwumula abadde asaanyawo obutonde bw'ensi nagyo negigamba nti alyose naafa waddawaabu n'ebisolo nebimuwumula asooli ekisolo allah kyatakukkiriza kulya noofa naye obiba bikuumudde
sheeku oyinza n'okuba nga obitwala ngaobwana bwabyo bukyali mutonoakijjakigenze ekitutte
nedda lya kyakukkirizibwa ate nakyo ng'otaddemu ekisa titujja kugamba nti embuzi ezadde leero akaana tikalina namata bwengoga nti nze ŋŋenda kukalya soli bamusezi kyolina kisa n'akatono so nga ebyana ebiri mu lubuto ekyamazima obusiraamu bulina engeri gye bwabitunuuliramu omwana ali mu lubuto obusiraamu nebugamba nti omwana ali mu lubuto mukyala wabazizza omusango nga gwakuttibwa kati nga kubwa mayinja oba to be hanged obusiraamu buga nti amale kuzaala kizibu kiri mukyala ali olubuto ramadaani nti alye ng'olaba nti kaana ke kakoze eki akaana ke katunuuliddwa wesewo obusiraamu bwatuka nokuga nti kasika akali mu lubuto taata naafa nga kakyali mu lubuto nga ky obusiraamu tebwatunuulira nakigamba nti kawezezza myezi ena oba tikawezezza myezi ena giri egifuuyibwamu omwoyo kasi olubuto olubaamu bwekkata taata nekamutanda naafa oba maama kano wekazaalirirwa wekafunira hakki yaako era olabanga obusiraamu bwatunuulira nnyo ensonga yaki
yomwana
tugende endowooza ku
Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
awo nabuuza nti kimanyiddwa nti omuntu bw'afa emaali ye egabwa n'omwana ali mu lubuto afuna omugabo gwa mwana mulenzi ekibuuzo ekisooka singa omukyala azadde abaana babiri nga bombi balenzi tukola tutya b singa azaala omwana omu nga muwala tukole tutya baanakuba
ما شاء الله السؤال قريب مما أشرت إليه آنفا وذو تدراني تنسو سكونكو بمريككو نينغا اجتوف تدينتي سينغا أمتيارا أبدا نوربوتو سيوة تدين نايبا نافا مقول تاتواكانا قلم ربوتو kabaka ina haki kumali ya tata wako bigazi nabar nga tetutunulide kawezeze miezi ena obati kawezeza miezi ena so nga mateka ngo kuweze miezi ena walobye gakwatako kafude kawezeze miezi ena tujja kakola kemikolo gy'obusiraamu mwala bamukutte bamurepinze niye olubuto kyunaweza miezi ena akkirizibwa oddujjamu wabanga ayagadde nga tirunaweza miezi ena naye bwe gutuuka kukusika tekiriiko nti afuuyiddwamu omwoyo oba tafuuyiddwamu siramu bulungi kuba singa twatwala ekigamba nti talinafuuyirwamu omwoyo n'olwekyo talina haki butya bwe munaabigaba ne mubimalawo ku myezi ena nga n'atuma malayika nemufuuwamu omwoyo n'aba muntu tugenda kukola mutya budeyo bulungi naafu kakati abamanyi baffe kyebava batugamba nti omukyala bw'aba nga alina olubuto banaafa taata w'akaana kano tusobola okusanga embeera zino wammanga muzeetegereze esooka baadu lwaratha oba alwaratha kulluhum abasika bonna bayinza okugamba tetwagala kugaba maali yaffe twagala kukola ki
twagala
byaffe wali olabye ngaomufaafudde abaana nga baagalirawo emaali yaabo ngaomuntu afudde zibadde aiwa singa omuntu aba afudde mwali mulabye abasikazi baga ntwagala ki maali yaffe si bwe kiri kati ate akaana kati ali mu lubuto la nadiri adhakkarun huwa amu unsa tetunnamanya nakumanya kaana ka bulenzi oba kawala lwaki kikulu okumanya nti oba kawala oba kalenzi nyinza otuwa ensonga omulenzi afuna mugabo gwanjawulo ku muwala si bwe kiri naye bali bo bagambye ffe ne wankubadde maama tannazaala twagala maali yaffe eya taata eyakoze eki abamanyi bakiwaako amagezi ne bagamba mubawooyewooye bano bannange mubawooyewooye abaagala ogabanirawo emaali balinde omukyala amale okuzaala obukakafu bujje nti omwana ali mu lubuto wabule abadde mu lubuto wa bulenzi oba wa buwala mubakubirire babe bagumiikiriza era naawe kati ali wano tukuna sijja kgendera nnyo nti ate bamututte musikaani baalabye nti muwala katuli ku mirembe giri al ula egyasooka bino ebyuma tebyakola ki tebyalingawo wabula baganye kama daga nti nzu njagala genda kulongosebwa oyagala nange nsinkanye taata ffe twagalirawo Maria ati abamanyi batuwa amagezi ne batugamba engeri gye kiri nti omwana ow'obulenzi afuna emigabo ebiri kuki ku muwala tugabe maali ey'omufu naye tulekewo emigabo emeka ebiri okusinziira bano abalamu betugabidde noono ali mu lubuto tutwale nti mulenzi lwaki kuba bwe ginaazuuka nga waaliyo emigabo ebiri naaba nga azaaliddwa tujja kukwata emigabo egyo ebiri tugimuwe kubanga abadde mulenzi ate bw'anaaba muwala tujja kuba seefu okutemako haafu tugiwoona omuwala eno haafu esigadde bali abaagabana bagikole ki bagitwale okiwulidde bulungi otyo kakati Allah ageze oli asikumye buna ate bonna bukuze kino sisangangayo mumanyira lyakikatuze siga nti tebaliyo baali bakina bakyogeddeko sirina gwenali nkisomyeko naye gutya singa tugamba nti wabanga azadde bana ng'ate twali tuleseyo omugabo gwa babiri gutya singa tugamba nti bano abaagabana edda tuddemu tubayite tubagambe nti bannaabe ebintu twali ku geesi obwana buvuddeyo buna
baganda bamwe baabo
sheya gye twaba wannene mulina okutoolako tuwe ku buno buganda bwammwe butwo bwammwe I've never found any scholar discussing this issue. Naye mpulira nga I'm safe singa ekyo kyekiba kikoleddwa kuba singa ekyo singa si kyekiba kikoleddwa alternative yalibadde nti temubuwa ate bamwe mwatwala nti bwana bubiri mwalikayo migabo gy'abalenzi babiri kati temubawa nja kuba mubalyazaabanyiza oyinza okuba n'ekibanja kiwagabana kikyaliwo at least kibe nga kiwagabana kyabula kyaggwawo nga omanyi izeko wabugwe maali ya taata ogivumba ogikoze ki ogivaabidde eweddewo eyo ishu ndala niye wagabana ttaka likyaliwo bazadde katooko bwe tolina kisa weteke naawe mu ngatto zaako ekituufu tulina okutoola muki ekyo tukigeraageranya nakirwa newakuba disikulina omanyi gwe twali tukusanze akidisikasinga taata bw'aba yazaala obwana ng'alina eyo gyewasiza omukyala we naye nga twali tetukola ki tetukimanyi abasajja bakweka sibo abakazi n'abeera n'omukazi nga ninga yamuwoowa mu lwatu kati singa omala okufa ne baleeta nti guno obwana bwa seeka gundi yagendako egindi n'abuzaala kati abantu uva wano ogenda e Bulaaya oyagala kubeerayo nokugamba nti muli wano omuwala anoonya oba omukyala n'ojja omuwasizaawo abeeno tebakola ki n'omuwasa nika etuufu ne bamukuwa bekikwatako naye nga abeeno tebakimanyi eno mumala okufa namwana ng'agamba anze imaamu gundi yampowa yanzaalamu n'abaana babiri mwagabana dde mumaali tetugibajjako era tibajja ogikujjako n'olemerako ojja kuba olidde emmaali y'abamulekwa kuba kiri kiba kyakolwa tekimanyiddwa ate obusiraamu butukkiriza okukyusa ebiba bisobye olaba n'ekiraamu nga gwe wakikola naye nga kisobye tukikyusa ate kuno gaba emmaali kwennyini kwe tutayinza kukyusa tubudeyo bulungi kati samale ya ansi eri etya singa omukyala baafudde nga alina akaana mu lubuto tetujja kutuulira kawezezza emyezi ena oba tekawezezza tujja kukawa haki yaako tukubiriza abagenda ogaba n'emmaali y'omufu bagumikirize paka lye banaazaala akaana tumanye ekkoola lyako obugumikiriza bubuze tugamba tulekeyo emigabo ebiri in case bekali bakalenzi kagitwale bekali bakawala tukawe haafu haafu egabanyizibwe mubana abaagabana edda naye kazadde bana maama azadde bana oba babiri awo nga tugamba bali abaafuna edda tutooleko tuwe bano bwe tutalowooza nti gye bali bujulizi ki anti n'oli eyazaalira e Bulaaya nga tetumanyi bwaleeta obukakafu nti ono omwana waagundi kibuddeyo bulungi tetusatula bye twagaba edda
ebyo
tubisatulula era kyekyo ekisookerwako nti bikyasoboka ekyokugamba nti bikyasoboka gabanga mazzi kubula ne tugenda ku ttayamu nefa al asl ekikolo nti bannange tubawe era ffe tetutandikira kukigamba bannange ngaebintu bwemwabikozesa ne biggwawo aa ffe tukibateekako nti bikyaliwo era bw'okisirikira mu mutima nti byaggwawo naye nga bikyaliwo ojja kuba olidde emmuliro olubuto lw'okubanga abali emaali yabamulekwa mu mbuto zaabwe baba balidde balidde ki enama yakuluna fi butuni munara baba balya omuliro mu mbuto zaabwe
mubarakaallahwasayasnawonasanja ekibuuzo ekiddako kigamba nti omwana bw'azaalibwa ennaku musanvu asalwako enviiri ne zipimwa n'asaddaakirwa ekigero kyazo kikolwa kiki ekyo
ne kino kyetugenda okusembyayo newakubadde 22 amakulu 22 kyetugenda okusembyayo lw'embeera y'obudde insha allah gyemulaba n'abamu abava ewala kati olunaku olw'omusanvu obulombolombo bw'obusiraamu kubikolwa ku mwana kya sunna omutuuma erinnya tugambye kyaki kya sunna si kya faruba lwaki si kya faruba incidenti tulinawo 2 soka nabbi sallallahu alayhi wasallam yazaala omwana we kasimu yamutuuma erinnya kyanaweza musanvu nekirala abu talha radiallahu anhu bwe yazaala omwana we bwe yazaala umu sulaim mama wa anas yali yabagamba nti kazaalibwa mukaleete nga wange kazaalibwa kiro era ne bakakeeza ewa nabbi sallallahu alayhi wasallam fasammaahu abdullahi oba abdullahi akaana n'akatuumaani budala ngaate kazaalibwa kiro hadithi egaa nti fakaana minhu rijaalan kathiira omwana oyo yavaamu abaki rijaalan abaki timanyiriwarabu rijaalan abasajja kathiiran abangi nedda kaki bagololemu rijaalan abalwanyi abalwanira ku bigere kozi babayita batya mu lulimi lw'ekinnamagye infantry rijaalan kitegeeza abdullahi oyo bwe yakula yavaamu abaana n'abazzukulu rijaalan nga gye lya infantry gye lyalwaniranga ku ttaka nga tibirwanira ku nsolo kathiiran baali bangi kuba mu lwarabu omuntu rajil ye mulwanyi naye ng'alwanira ku bigere rijaal be balwanyi nga balwanira ku bigere niwakubadde rijaal waliwo kitegeeza abaki abasajja naye mukyo kye tubadde twagalamu anasi yennyini ye yakwata katooke n'akakeeza eri nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusanga ali mu kisibo kya ŋŋamiya aziwa muddo gwa kulya n'akakwata n'agaayo entende n'akafujja mu kamwa nekatandika zikomba n'atukanoga ati undur ila hubbi l ansar litamur laba engeri ba ansaari gye baagalamu entende naye yali ategeeza bataata baako ti nga bwe bazaagala n'akaana bwe kakola ki bekazaagala fasammaahu abdullah paka omwana lwe yamutuuma budala kibuddeyo bulungi kati yamutuuma budala nga tannaweza nnaku mmeka kyetubudde tugamba nti egimu ku mikolo egikolebwa nga ku nnaku olw'omusanvu mulimu okutuuma omwana erinnya naye nga kya sunna yabwakiyagalire si kyabwatteeka n'ekirala wayusamma atuumwa n'erinnya omwana ku olwo atuumwa erinnya kozi kyetuvaako ekyokutuuma erinnya aiwa wayuhlaku ra'asu omutwe gwe ne gusalwako n'enviiri ku lunaku olw'okumeka ensala si yakutriminga si yakendeezaako wabula osala drastikale zonna n'ozimalirako ddala kabumba kibuddeyo bulungi wangi ow'ennaku omusanvu naye bweolaba ng'onaamukosa tokikola kubanga ogaa nti omusalako enviiri amakulu agasookerwako nti gundi yasazeeko enviiri si kugamba nti yazireseeko gundi yasazeeko enviiri tetuba tukitutte nti yazimazeeko kijja luvannyuma nti alina ze yakoze eki kibuddeko bulungi atenga mu busiraamu okendeeza n'okusala ngera mu Luganda bwe kyatula byawulwa era nabbi yasabira abagenze mu hijja almukassiruuna bakendeezezza ate n'asabira ne bano abamuzimwereddeko ddala kati hadisi eri kukumwa wabula sikukola ki kukendeeza kati olw'okuba ayogera kumwa ng'ate okumwa kumalirako ddala kyetuba tutwala amakulu ago wabula omwana bw'aba anaakosebwa kibootabota bwe kiti nyo gakankendeezeeko weewale kiri ekyekikolo enviiri zisalwako ate bw'aba muwala kigambo kati kyempulira nga ndi mumativu nakyo tibw'aba muwala tezisalibwako newakubadde kato era ko tikalina majolobero ge kanoonya naye abamanyi abaagamba nti obusiraamu bwatumanyiza ku mukyala obutasalako nviiri tayisalako ng'ali mu hijja tayisalako ng'ali mu umura afuna n'omusango ng'azisazeeko n'azimalirako ddala omukazi gwe weewuwo nga ddala oba wanaafaananaani aba anyuma oyo aba akola bimubijjisa eribba bw'asala enviiri n'azimalako era bwolaba omwami ye ng'agamba nti njagala we wange azimaleko omanya abaamu aka abunomaliti kibuneyo bulungi era ntero kyogera nti towanga mukyala w'ekibonerezo nga kyakumwako omubiri azimaleko ku mutwe kyekibonezo kyenkuwadde genda osaleko enviiri ozimaleko ajjaggaana
anti sheikh waliwo abakyala ababeereyo n'agamba ni munnange nze enviiri zange nazikoze oba oyagala oba olina kyoŋŋamba sooka oteekaawo ezikola enviiri kaakati omusajja n'agamba nti munnange kaakati bwe kibanga kifuuze kya nviiri nijeeko
oba oleese obuzibu naye aba aleese obuzibu naye naawe oba oleese obuzibu buli omu alina okutwala ekiri mu makkati ekitajja kukosa munne si bwe kiri naawe okole ekyo mu makkati n'oli akola ekyo mu makkati gola n'okunaabajjanaba waliwo sahabi yagenda asomesa abakyala banaabejjanaba ngaffe abaami okunyira ddala eibaana twagana ku hadisi egamba tahta kulli sha'ratin janaba buli wansi wakaviiri wabaayo janaba etali so na ntuufu newakubadde buli wansi wakaviiri waliyo janaba naye si hadisi ki ntuufu tulina okunaaza netwekunya kati sahaba bambi bwe yafuna hadisi eyo n'atamanya nti yeyawulidde baki ate era n'atamanya nti abakyala ebakwatako ku hidi oba ku nifaasi n'agenda ng'asomesa abaki abakyala nti bwemba munaabajjanaba musimulule enviiri aisha radiallahu anha yeyakozesa ekigambo okumwambalira kuba kinaavuga bubi obyonoonye bwonoonye aisha yeyawabula era waliwo ekitabo sheikh hasani kwekiri okwo ku shamira bakiyita masail istadrakat fiha aisha ala sahaba au mashabaha dhalik amasala aisha geyagolola mu basahaba gali nsanvu era nja kibawandikiramu ekitabo nja kivuunula buvuunuzi mulabe ekigamba kyala balina rolu gye bakola mu umma amasala nsanvu mu hadisi entuufu nga aisha yagolola abantu nekino kyalimu yatuka n'abuuza oli sahaba afala yaamuruhunna an yahlikina ruusahunna olwo singa bino byatuga ntusumule enviiri zaffe nga tunaabajjanaba singa abalagidde zisalirako ddala ku mutwe ne bazimalako amakulu yali amukona kyolaba ne allah yatutonda nombaka yatutuusaako amateeka ge tebatulagira zimalako kale oba oyagala tuzisumulule ngaoyagala gatuukire ddala eri wansi kale genda singa obalagidde zisalirako ddala ddeyo bulungi namasala amalungi ennyo aisha ge yagololamu abaami ya abu huraira kyeyagamba tashumu fi thalaath ekisiraani kiri mu bintu bimeka aisha n'agolola n'agamba nti agenda okuyingira mu muzikiti bwati nga nabbi yakagamba sallallahu alaihi wasallam nti abayudaaya bagamba ye n'asanga statement ya nabbi egamba ekisiraani kiri mu bantu bameka era lwemugisanganga nga bwetyo bwegamba nti ekisiraani kiri mu bintu bisatu nga nkutuleko omutwe bwetyo nga mumanya nti yeri mu riwaaya eri abu huraira gye yayogera era ne mu bukhaari mweri naye nga aisha yakola ki yamugolola kati bwe tudda ku mulamwa tugambye omwana ow'obuwala ye tasalwako nviiri kwe kumatira kwange yendaba y'abamanyi abamu ng'awezeza ennaku meka musanvu wabula bw'aba zisaliddwako omwana ow'obulenzi ow'obuwala bwe batomatidde ku nnyonnyola kwaffe ng'ozisazeeko kyamusiraamu enviiri n'otazijajamya t teri hadithi yetugamba tuzizike naye olw'obujulizi obuliwo nti abantu balugera ku nviiri n'omuyudaaya yaluga nabbi yamulogera ku nviiri kiba kirungi nnyo bw'oba ozisaze n'ozikweka abafefette nnyo eby'eddogo batugamba nti buli kimu kyonna ekiva ku mubiri gw'omuntu kalinu y'omuzimu gwe gwagala nnyo kyebembekako gwagala okwebembeka ku maiti era kibula titusaalirawa mulimbo bakubijja omuloga ayagala okuloga agamba mpe saati ye nayenga esaati olowooza ayagala yaki akimanyi nti guli omuzimu gwo gujja ginoonya wonna weeri gujyebembekeko kati waba ayagala okukuloga asindika amajini nago ne gakampinga ku ki ku saati yo galinda omuzimu nga gujja majini nga gagukwata za mukimanyi nti eddogo okukosa amajini gaba gakosa kalinu yo abalogo batuuka n'okutuma emmesi kitonde ekyo mmesi kitambulira nnyo nnyo shayatini era mukitte nga tokikanga bukanzi ta naye emmesi esebe nga yagiddemu ejjinni ng'omulogo yagitumye ekujjako olwala ekujjako akanyama abamu bagamba eba efuuyirira n'okufuuyirira
kituufu
onagamba ekituufu kyali kimuguddeko oba olyako kati okufuuyirira kuno ebaamu ekitonde muli ekitegeera kyono mujjako akanyama kijja kwetaagisa nga bwenfuuyirira aleme kuwulira bulungi era zibyanda weya z'abantu zibye ennika n'osanga emmese we ng'egitwala n'esente zizitwala olugibweko kibuddeko kibuddeyo bulungi n'olwekyo enviiri kiba kirungi nnyo n'okola ki n'oziziika olumu olw'ekyo oba olutali lw'ekyo naye sikalombolombo tyogende mu lusuku ewali ekiteteme ositule n'emigogo oteekemu enviiri eky'obuti nno mbadde sikimanyi nti omenye n'obuti obuteekeko nedda kakati tayimu etuuse nga toli wakuzizi mawe oyagala kukola enkola eri ey'obusiraamu ey'okusaddaaka oddira ng'oba wa mulembe guno gwe tulimu mulimu bumizaani obwa digital scales okakwata n'oteekako eki enviiri zo ez'omwana oyo bw'oziteekako katandika okukulaga digits kayinza okugamba 10 ezimanya gulaamu 10 ezimukiro mulimu gulaamu zimeka 10 kati gulaamu 10 zino ng'obala nti gulaamu 10 ng'ozigeraageranya ku zaabu niwoba toleese zaabu n'omussaako ekigendererwa ky'okussaako zaabu omanye bwe yenkana kikamizaani ntaddeko zibadde gulaamu 10 kati ntaddeko n'enviiri gulaamu 10 ng'onoonya gulaamu 10 zigyamu sente mmeka mukitundu mw'obeera naye nga ekyokugamba nti gulaamu 10 tuwadde kyakulabiraku naye ng'enviiri z'omwana tiziweza gulaamu 10 budeyo bulungi ziba ziwowuka nnyo ziyinza okuba gulaamu zinga 3 lwakuba mizaani gano aganene gano ag'amayinja gano oba gano ga mizaani agapima emwanyi tegapima gulaamu 3 gazipima gatandikira oba ku kwota n'ekikumi gulaamu
z'ataano otyo
kaakati enviiri tiziyinza kuba nzito bwezityo nti ogende ku dduka bazikupimire kati ekyangu kukola ka minzaani kano akakolerere ino n'ossaayo akabatu n'eno mukalaba ka minzaani ako kati ka minzaani ako kodira enviiri n'oteeka ku kibatu ekimu n'oddira nera n'oteeka ku kirala kati goldi oyo ne mumupima ne mulaba nti yenkana ki muyinza ogakubule muganadi waaliwo gulaamu gulaamu tezaaliwo naye bo baali bapimira mu binusu baali bapimira mu biki naye kati tusobola okupimira mu gulaamu kibuddeyo bulungi n'olaba nti nfunyemu gulaamu emu gulaamu emu mumanyi kyeyenkana wano Uganda gulaamu emu eya gold emitwalo 2 kyalo 20 ameka
abiri
nikaba kantu katini nnyo tegerekese bulungi ngaosaddako emitwalo abiri toga ti arabi nasaze dda embuzi ya mitwalo abiri ate ne saddaaka oyongera bukuumi eri mwana wo nakumununula mu buwambe bwaki bwa shaitaani omuwamba omununula mu buwambe bwa sitaani nti aleme kukosebwa mu mutima gwe gwennyuma zambi aleme kukosebwa mubiri gwe aleme kulumbwa mashayatini getuyita amajinni oba amayembe nebifaanaganako bwe bityo kibuddeyo bulungi kati kino kyo si kituufu ekigamba nti oddira enviiri n'ozisa ku kibatu ekyo kati n'okwata sente z'eggwanga karensi ey'eggwanga ezo sente nazo n'ozisa ku kabatu akalala tiweziba alansinga ti ezo sente z'okola ki ekyo si kituufu lwaki ekisooka kiyinza okuseeza saddaaka bw'olina okugiwa ngeri etya kibona agenda mu mawanga agamu kati nga Zimbabwe bwe yali ku biseera byaki bya Mugabe eyagenda ng'ogula sukaali ne sabbuuni ng'agenda na wilubaalo yaki agenda na wilubaalo
kateka sente
kakati kijja kuba kitegeeza nti bw'onaakwata sente ezo n'oba nga zosa ku minzaani zijja kuba ntono nnyo ng'oba oli awo tuzigula na paati ya Kabalagala ekyo kituufu koyini waliwo kikoyini tebaakulumya ku mulembe gwa muzali 2007 kwini lwe yajja wano mu Uganda ekya bbiri kiriko 2007 ekyo olowooza kikyalabika mu ggwanga abantu nga babigula sente za waggulu tebikyalabika naye ekyo kirimu gulaamu zaaga
atakizito
kitegerekese bulungi kizito bamba genda ne mu banka olina ekya 2007 nga babanka baabitegeera dda tetulina ne mu saturation kizibu nnyo kisangamu kibuddeyo bulungi kaakati okuddira sente za Mugabe Sheikh Hamza agambye yadde neeza ffe ezaawa n'ozisa ku kibatu naye noonooteekayo enviiri saddaaka abanaku ojja kuba waya layisi nnyo era yensonga lwaki nsisitinze ne ŋŋamba nti kwata nviiri ozise mu kabatu ne zaabu kuba zaabu yakolanga sente bayire waliwo eza layisi sente nga si zaabu yali feeza silva neera si gwe tuteekaku nabbi yagamba zaabu ate zaabu wallah yamugabanya mu nsi ndowooza mwawulidde omukulembeze w'eggwanga bwe yayogedde nti goldi gwe bazudde e uganda aweramu tuliyomiza dola kumi mumanyi kyekitegeeza era bagambye nti singa kinaaba kituufu ndowooza abazungu bamubusabusizaamu singa kinaaba kituufu uganda egenda kubeera mu mawanga agasinga obugagga mu afirika ate nze bwe nakibazeemu nagenze okulaba nga tujja kuba nabagagga okusinga germany kubanga GDP ya germany biliyoni bina naye ffe tugenda kuba na triliyoni kumi the biliyoni lukumi tetube bagagga okusinga abagermany era kyemmubula abazungu baavuddeyo omu n'agamba nti twakizudde nti uganda waliwo ebyokulwanyisa ebyannamuzisa era anytime we are going to attack that country they have weapons of mass destructions they have atomic bombs oba mwakalabyako yabadde alabula agamba nti bannange buli wali ebyobugagga mu nsi abazungu tukola ki tugendayo naye bwe kibanga omukulembeze wa uganda kyeyayogedde kituufu mulinde entalo era statement eyo newankubadde yabadde comedy nafunyemu ekyokuyiga kinene nti omukulembeze he must ever be truthful mbeera zonna ateekwa okuba nga ayogera mazima kino sigala nti kyabulimba kuba sikirinaako kikakasa yadde kikola ki kikiwakanya okiraba bulungi lwaki kubanga ensi ekukakasizaawo bw'oyogera era nabbi sallallahu alayhi wa sallam abantu bweyayogerako nti allah abanyiigira nnyo buli omu olabanga ezambiri yalikoze teyalirikoze naye omukubo ye mukulembeze nga mulimba kuba abantu bamukkiriza mangu era wonna woba olina leadership at any level oba oli semaka tolimbanga oba oli imaamu tolimba, amiri talimba, omukulembeze w'eggwanga oba bya dduniya oba bya akhera bya ddiini talimba, ojja kuwulisa bangi. Kiwuddeyo bulungi naye nga ekibuuzo tukyanukudde tugamba goldi oyo omupima otya? Goldi oyo gwotyo bw'omupima kuleeta kaminzaani ntya okwatula oli kyeyagambye simanya akapima ki n'ogitekene ebiri n'ogiteeka neeno webibalansinga ka goldi ako ng'ogenda okola ki okasaddaaka era nako okasaddaakira bamule banaku oba buli owulira nti kusaddaaka ate towa bantu balinga Sheikh Amin simanyi mbeera ye naye towa bantu boolaba nti balina wano wanga ani oba esebo yatugamba watunda ettaka nebakubba na
avuga BMW
avuga
BMW
avuga BMW naye nze tagimvugangamu kale barakallahu fiku banne tukomye wano sebadde njagala okuhannaka kyeki bano baagala bakitegeere the are not arabs kati tahnik kitegeeza okuddira entende n'ozigaaya mu kamwa n'ozifujja mu kaana akaki akato
akawere
majority y'abamanyi abamanyi abasinga obungi bagamba omuntu yenna akikola ne the minority abatone nnyo be bagamba nti kyali kyeyawulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam abagamba nti buli muntu akikola batunulira kigamba nti buli muntu alina access ku ntende ate ekibaki yagala kugamba nti kyeyawulidde nabbi buli muntu asobola okutuuka ewali entende abagamba nti kyeyawulidde nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe kubanga basahaba yadde mu mbeera ezakanyigo kati nga mulabye Abu Talha omwana gwe yazaala ekiro baali bava na lutabaalo olwa ddiini mukyala we Umu Sulaim ebisane bimukwata n'amusomera edduwa edduwa buli wentu okusoma hadithi eyo mba njagala nnyo mmanyi yali dduwa ki naye nanoonya riwayati ez'enjawulo ngwe kwena agamba nti yasoma bigambo bino tugisomesa abasiraamu ti mukyala we ebisa gye tumusomera n'essaawa eno sinnagigwako kati kirabika yasoma bigambo bye ng'omu paka ebisa lwe byakola ki lwe byatereera bwatuuka waka n'azaala akaana ddeyo bulungi ate akaana ako kaali kamukisa mu kusooka era ne mukazaala nabbi yasomera maama waake edduwa kuba yalaga obugumikizo bw'ekika ekya waggulu n'abeera nebba mu nsonga z'obufumbo ng'ate yali alina omwana gwafiiriddwa kati amawulire bwe gatuuka ku makya ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bawa Umu Sulaimi agatuusizaayo nabbi kwe kubasomera edduwa ati barakallahu lakuma fi ghaadir laylatikum allah abateere omukisa mu kiro ekyayise era omukyalo oyo n'afuna olubuto lwe lwavaamu oyo abdullahi naye abamanyi abamu bagamba abatono akaana bakazaala kiro era hadithi zigamba kaasula kakaaba mukulu waako Anas bun Malik n'akatwala ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akatambuza ku makya singa ddala kyali nti buli muntu entende asobola ozigaayira omwana na ekyali kibadde ekyangu nabbi kugamba sallallahu alaihi wasallam ti aa mukole eki kaba kazaaliddwa mukagaayire naddala embeera nga oba yakiro oba ki niyo baka kandi mukaleete wange kiringa ekiraga nti amalusu ge ge gaabangamu omuki omukisa nga bwolaba ne Ali radiallahu anhu nabbi yagamba nti enkya nagwe ngenda okuwa bendera bwe tugita ab'emasaka gwe ngenda okiwa ayagala nnyo Allah ate ne Allah mwagala nnyo kugenda okukya ku makya nga Ali eriiso ddwadde ga hadithi eyo nali nkisomyeko ku social media nti ebyokuyiga nsanvu mu hadithi egamba nti enkya ngenda kuwa bendera omuntu Allah gwayagala ne Allah ngera ayagala Allah mu byokuyigwa ebingi ebirimu nti amalusu ga nabbi baraka kuba yamufujja ku maaso n'amusomera edduwa fabari'a n'akola ki naawona nekirala kyetuyigamu nti nabbi tamanyi bino abaawo nkya kuba yali kukigamba nti enkya ngenda kuwa omusajja bendera kugenda okukyanga mulwadde so yali azze nayo kakitegeeza tamanyi bino abaawo nkya naye nga pointi ebaddemu Sheikh Hamza kyabuza ani akola tahnik jumhuru lulama majoti y'abamanyi bagamba nti omuntu yenna argumenti yaabwe kubanga entende ziri accessible by every Tom, Dick and Harry. bazungu bagamba bwe batyo. Abalala bagamba nti nedda nabbi yekka sallallahu alaihi wasallam lwaki olw'obuzibu obwalabibwa mu mwana wa Abu Talha nga nabbi agambye mumuleete wange. Nze era eyo hadisi yankukula ne ŋŋenda n'ekyo. Naye eddembe lyokugamba kyosobola okukola tahnik ku mwana nga toli nabbi nga ku musingi ogugamba nti entende zino zitaggulula zireeta gladis gladis muzimanyi okubanga zifukirira mu mubiri era ensonga lwaki abamanyi batugamba tusibulukira ku ntende ng'obusiraamu obugamba kirungi nnyo oba okisa mukama bwoti gladis zeeta olubuto ogenda okulira neeno yonna nga amazzi gagenzeemu kati buli kyolya kigenda okutuuka mu lubuto nga gladis zaafukiriddeyo dda kati naawe oyinza okusalawo ku musingi ogwo n'ogamba nti omwana wange kamukole ki kamugayize entende oba n'ogerageranyako ekiwoomerera kyonna nga bwe twakigerageranya mu kukola ki mu kusibuluka kasibulukire ku lyenvu asibulukire ku muyembe oba ku nnaanansi butaba wa alsas n'ebirala ebifanagana ku bwekyo n'ekyo bw'osanga ng'oli asomeseza n'agamba nti buli muntu asobola okukikola sisematalo wakusatu omanya ekigambo ekyo waliwo abamanyi abakyogera ate bw'onaasanga agambye nabbi yekka yaalina okukikola kati nganze okumatira kwange era ge tolwana kimanye nti walikullin wijhatun huwa muwajjih
bagamba nti kubazadde asika miruguma yaalina okukikola obanga bagambye ekyagisa nabbi wali yeyali asinga abantu bonna kana aula nasi
Sheikh Yoza nga bw'ogambye nti obudde buweddeyo yakusaba nti ekibuuzo kigamba nti sunna yandibadde etya gye twandikozese nga tuba tufunye omwana ng'oyo tukole ki kyaba asookerako insha allahu taala wiiki ejja tunoonyeze sunna entuufu kubanga abasinga eyo yebadde esinga okumanyika nti omwana bw'azaalibwa bamugayize entende bazimuwande mukamwa wali n'okumwazinira
n'okumwazinira naye tugwano nga tukitegedde hadithi sintu
barakallahu fikum kaakati awo inshaallah barakallahu fikum jazakumullahu minalkhair nga bulijjo omukazi wafu